ndikakumbukila njira zomweneyo ndadusamo kufika lelo jabe ndi chisomo ine ndi chisomo ngakhale ndimakuchimwirani komabe moyo wanga mosungabe ngakhale ndimakuchimwirani komabe moyo wanga mosungabe ngakhale ndimakuchimwirani komabe moyo wanga mosungabe ngakhale ndimakuchimwirani komabe.
Haleluya. Abuya wanga ine ndikuramandani ngakhale muzambili ndimakuchimwirani ne pano pandabwera ndiponse ndipangalani chonde mbuye wanga ndikhululukile ndimala kwangakhale polankhulai kuchimwirani kunena zolawulai nangabwanji mbuye mandisungabe ndi mmoyo mwati ndisatayika folo inuyo mulungu wanga ine ndipo ndiwansaje ayindisana amene ndipo ngwa jelasi samafuna kuri yandiwone jabulosi ndipo sasa sitakukhala wachemusi anandiziwene ndipo sanabate pano nayenelani kuri nditamande mboro ya uchimo mbale wanga ndiyifa khala wobozeka ungazakwe muyifa iwe
ngakhale ndimakuchimwirani komabe moyo wanga mosungabe 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 ambuye wanga ndikubwera pamaso panu ine ndindima wosweka ndinadopa kuyenda njira yakundima ndinadopa nkupanga zokhumba ndima ndikubwera pamaso panu ndikuzipereka ine mundisuke ine.
Haleluya. Sonolabilado ntawesanafike ndandiwone sono ine ndilibe na pake kuta kundidziwa ola urali wangova pano ndinapona ndikuyenda ndi Jehova ine
ngakhale ndimakuchimwirani komabe moyo wanga mosungabe 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 ngakhale ndimakuchimwirani komabe.
Exclusive from MyOutChoose.com, another one.